yeah. A big classic 006
Terence on the track.
Mapenzi hayataki nguvu, ni ujuzi na akili. Kipata na kupenda, hapo ndo najisiti. Nikimkumbuka Aisha, vile alivunjwaga moyo, staki nijipate huko. Mana mapenzi yana fadhila, wingi wa busara na vigezo, heshima na kupa ya upendo. Weni gegege uwezavyo, oh, 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 oh. Tatizo la moyo, mwenzo kipenda basi unakuwa ngaloyo, na sinanga choyo, alowe kikubwa na heshima moyo, yo, yo. Tatizo la moyo, mwenzo kipenda basi unakuwa ngaloyo, na sinanga choyo, alowe kikubwa na heshima moyo, yo, yo. I say you, 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 when don't napenda baby you, 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 I sure you, 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 when don't nataka baby you, 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 I say you, 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 when don't napenda baby you, 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 I sure you, 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 when don't nataka baby you, you, you. Tatizo la moyo, mwenzo kipenda basi unakuwa ngaloyo, na sinanga choyo, alowe kikubwa na heshima moyo, yo, yo. Tatizo la moyo, mwenzo kipenda basi unakuwa ngaloyo, na sinanga choyo, alowe kikubwa na heshima moyo, yo, yo. I say you, 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 when don't napenda baby you, 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 I sure you, 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 when don't nataka baby you, you, you. I say you, 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 when don't napenda baby you, 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 I sure you, 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 when don't nataka baby you, you, you. I say you, 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 when don't napenda baby you, 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 I sure you, 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 when don't nataka baby you, you, you. I say you, 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 when don't napenda baby you, 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 I sure you, 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 when don't nataka baby you, you, you. Na mkiona nimetokwa kihara, mjue nimependwa mama, na dekezwa hadi mdo kulala.